me burn.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Now if you walk on my bed, now my dude. One apaga, one paka, one anita. Yes, when I'm boy, I talk it like say. One apaga, one paka, one anita. Yes, now if you walk on my bed, now my dude. One apaga, one paka, one anita. Yes, when the boy, I talk it like say. One apaga, one paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
aina.
Baby shot them,
aina ma.
Hey hey hey, onyesha ulivofunzwa,
aina ma.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
aina ma.
Hey hey, ruksa kutunza, so sura so shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby guy ya body killer, mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila, Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi.
Adekaburu kwa Mandela, Rudi kwa Bibi Kinondoni, Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka.
Baby shot them,
aina ma.
Hey hey hey,
ashika kuta.
Onyesha ulivofunzwa,
aina ma.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
aina ma.
Hey hey,
ashika kuta.
Ruksa kutunga.
Oh ya god damn, toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
mama kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni mashaki tasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje,
aina ma,
mama,
ainuka.
Baby shot them,
aina ma.
Hey hey hey,
ashika kuta.
Onyesha ulivofunzwa,
aina ma.
Go down baby,
ainuka.
Give it to them baby,
aina ma.
Hey hey,
ashika kuta.
Ruksa kutunza.
Nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanapaka wananita. Esa, bwana boy itatakila se. Wanapaka wanapaka wananita. Esa,
nasi fi wako mapenzi na madevu. Wanapaka wanapaka wananita.
Esa,
Simba mabijoni tashe. Mbile mademu zao na wakita.
Esa.